waxaad nagala socotaan lanta afka soomaaliga ee VOA. Waxaan haatan ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka oo uu soo jeedinayo Haaruun Macruuf, waxaana la soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Dawladda Britain waxay ahayd dawladdii ugu horeysay midowga Yurub ee safiir u soo dirtay magaalada Muqdisho wixii ka dambeeyay 1991. Britain waxaa lagu qabtay laba shir oo caalami ah oo looga hadlayay dejinta iyo dib u dhiska Soomaaliya. Waxayna Britain ka mid tahay dawladaha sida weyn u taageera howlgalka AMISOM iyo dawladda Soomaaliya. Haddaba barnaamijka martida mikrofoonka caawa waxaa marti igu ah safiirka Britain ee Soomaaliya, Neil Wigan. Ugu horeyna waxaan weydiiyey hawlaha ay dawladdiisu ka qabanayso xilligan Soomaaliya.
So we do three main things in Somalia. The first, as you said, is development. Our development program is about $160 million a year. And that covers everything from humanitarian...
Saddex waxyaabood oo waaweyn ayaan ka qabanaa Soomaaliya. Kan ugu horeeya sida aad sheegtay waa horumarinta. Barnaamijkeena horumarintu waxa uu ku kacayaa ilaa $160 million oo dollar sanadkii. Waxayna isugu jiraan wax kasta. Gargaarka bani aadminimo, gargaarka qaxootiga, kaalmo aan siinno Soomaalida aan waxba haysan, daryeelka caafimaadka asaasiga ah, daawooyinka gurmadka degdega ah, iyo kobcinta dhaqaalaha iyo horumarka. Marka labaad, waxaan Soomaaliya siinaa taageero diblomaasiyadeed iyo mid siyaasadeed. Waxaana isku dayeynaa inaan abuurno isbahaysi caalami ah oo taageera Soomaaliya, annagoo adeegsanayna doorkeena golaha ammaanka iyo midowga Afrika. Iyo tan saddexaad oo ah taageerada dhinaca amniga, gaar ahaan taageerada aan siinno AMISOM iyo ciidamada amniga oo aan ka caawinno dib u habeyntooda si ay ula dagaalamaan Al-Shabaab.
Maxaad ku tilmaami lahayd xaaladda Soomaaliya ku dhawaad laba sano kadib markii ay UK marti gelisay shirarkii ballaadhnaa ee looga hadlayay xaaladda Soomaaliya?
So I think it's a time of huge opportunity. I think there is a real chance for Somalia to put the last 24 years of civil war behind it.
Waxay ila tahay inuu yahay waqti la haysto fursad weyn. Waxay ila tahay inay jirto fursad dhab ah oo Soomaaliya ay uga gudbi karto 20-kii sano ee ugu dambeysay ee dagaalada sokeeye. Balse sidoo kale waa waqti xasaasi ah, sababtoo ah waxaa jira kooxo ay ka go'an tahay sida Al-Shabaab inay ka shaqeeyaan dheelinta horumarka, dibna ay u dhigaan hawsha. Markaas waxaa jirta in si weyn loogu baahan yahay in la xaqiijiyo horumarka la gaaray sannadihii dhowaa. Kasakoo dib u dhac iyo waxyaabaha kale ee niyadjabka leh, haddana haddii aad dib u jalleecdid, waxaad arkaysaa dhulka ay dib uga qabsadeen ciidamada AMISOM iyo ciidamada qaranka Soomaaliya, ururka Al-Shabaab. Waxaad arkaysaa dakhligii soo geliya dowladda oo aad u kordhay. Marka aan baxo maalin walba, waxaad arkaysaa maraakiib badan oo ku xiran dekedda, wadooyin laami ah oo la dhisayo, alaabooyin badan oo dukaamada yaalla, baabuur badan oo wadooyinka socota. Marka waxaa jira dareen dhab ah in Soomaaliya ay dib u soo noolaanayso.
Dhinaca kalena, markii UK ay shirkan marti gelinaysay, rajo badan ayaa jirtay. Haddana waxaa dhacay dib u dhacyo siyaasadeed iyo caqabado kala duwan. Niyadjabku intee ayuu la egyahay ayaad odhan kartaa?
I think in a country like Somalia, which has had so many years of war, you're never going to get progress going forward all the time, and there will always be setbacks.
Waxa ila tahay waddan Soomaaliya oo kala ah oo soo maray sannado badan oo dagaalo sokeeye ah, mar walba ma arkaysid horumar jid toosan ku socda. Mar walba waxaa jiraya dib u dhacyo. Waxaanse u jeednaa in isbeddello niyad sami leh ay socdaan. Waxaan haatan si dhow ula shaqaynaa dowladda cusub sidii loo diyaarin lahaa doorashada sannadka 2016 iyo sidii looga miro dhalin lahaa waxa ay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ku tilmaameen sannadka waxqabadka oo ah 2015. Marka horumarku caqabadihiisa ayuu leeyahay, laakiin waxaan u jeednaa isbeddel.
Inkastoo gudaha aysan u muuqanin inay doorasho ka dhici karto Soomaaliya, maxaa kale oo isleedahay waa lagu beddelan karaa doorasho toos ah?
So we very much hope that there will be elections in September 2016, and I think we're clear that a postponement would be seen, I think, by most Somalis as a disappointment.
Waxaan si weyn u rajaynaynaa in bisha September 2016 ay doorasho dhacayso. Wayna noo caddahay in dib u dhac yimaada ay Soomaalida badankeedu u arkayaan niyad jab iyo hagad. Waxaan aragnay dhowaan horumarka laga sameeyey abuuritaanka dhismaha guddiga doorashada, guddiga xuduudaha iyo federaalka, guddiga dib u eegista iyo dastuurka oo shaqaynaya. Marka hawlo badan ayaa dhiman dhinaca tasiilaadka iyo amniga, laakiin si adag ayaan uga shaqaynaynaa sidii ay doorasho ku suurtageli lahayd 2016. dabcan soomaalida ayay u taalaa su-aasha ku saabsan qaabka doorashooyinkaasi ay yeelanayaan.
waxaa jira warar sheegaya inay suuragal tahay in al-shabaab iyo ISIS ay isku biiraan. halis intee la-eg ayaa ka iman karta arrintaas?
So we've seen al-Shabaab greatly weakened in the last few years. So it's now been driven out of every single major city in Somalia. It's largely been driven into remote areas in the countryside.
Waxaan aragnay in al-Shabaab si weyn loo daciifiyay sanadihii dhowaa. Waxaa laga saaray magaalo kasta oo weyn oo Soomaaliya ku taala. Waxaa la isugu geeyay dhulka fog ee baadiyaha. Waxaan aragnay hogaamiyahoodii oo la dilay. Waxaan aragnay hogaamiyaal kale sida Sheekh Atam iyo Sakariye inay ka soo goosteen. Warar badan ayaa jira oo sheegaya dagaal dhexdooda ah iyo qaybsanaan. sidaas darteed waa la daciifiyey, laakiin weli halistooda ayay leeyihiin. welina ma aynaan arkin caddayn sugan in xiriir uu ka dhexeeyo Al-Shabaab iyo ISIS. Waxaan dhinaceenna iyo dhinacyada kaleba aan doonaynaa inaan taas ka hortagno, inaan xakamayno halista ka imanaysa Al-Shabaab intii suurtagal ah.
in maxay uga dhignaanaysaa Soomaaliya haddii Al-Shabaab iyo ISIS ba isku biiraan?
I think it would depend on what form a link like that would take.
Waxay ila tahay inay ku xiran tahay qaabka xiriirka noocaas ah uu yeelanayo. dhab ahaan ma aragno caddayn in awoodda la dhimay ee xilligan ee Al-Shabaab ku sugan tahay mid ka duwan inay qaban karaan oo ay la soo bixi doonaan karti aysan hore u lahayn oo ay ku kala dhantaalaan horumarka Soomaaliya. waxaan aaminsannahay inaysan waxba la hadhin kartidooda oo ay wixii ay samayn kari lahaayeen ay sameeyeen. uma jeedno waxa intaa ka badan ee ay qaban karaan haddii ay la xirtaan ISIS.
in Al-Shabaab dhowaan waxay u hanjabtay suuqyo caalami ah sida suuqa Oxford Street ee London ku yaalla, Al-Shabaab halis toos ah miyay ku haysaa gudaha UK?
Obviously we take any threat to the UK homeland very seriously indeed. But if you look at Al-Shabaab's history, it's made a lot of threats in the past.
dabcan hanjabaadda Al-Shabaab ay u jeediso dalka UK si dhab ah ayaan u qaadanaynaa. laakiin haddii aad eegto taariikhda Al-Shabaab, hanjabaado badan ayay jeediyeen hadda ka hor, awoodna uma helin inay fuliyaan. sida aan sheegayna, waa urur la daciifiyey oo ku jira inay badbaadaan, isla markaana weeraraya meeshii ay fursad ka arkaan. waxaan la shaqaynaynaa Soomaaliya si aan cadaadiska ugu hayno Al-Shabaab, si aan uga hor istaagno inay weeraro ka geystaan gudaha iyo dibadda Soomaaliya.
marka aan u leexdo shaqadaada, ma la dhihi karaa adiga ayaa ah diblomaasi keliya ee reer galbeed ah ee Muqdisho ku sugan?
So we're the first sort of European country to open an embassy in Mogadishu. We reopened our embassy in 2013.
waxaan nahay waddankii ugu horreeyay midooda Yurub ee safaarad ka furta Muqdisho. waxaan safaaradda furanay sanadkii 2013-ka. waxayna ahayd waqti wanaagsan inaan safiir ka noqdo halkan. waxay ahayd xilli ay Soomaaliya ku jirto yididiilo wanaagsan iyo fursado horumar lagu sameeyo. waana arrin xiise gaar ah leh markii aad diblomaasi ahaan u eegtid. shaqsiyan muhiimad ayay ii lahayd sababtoo ah diblomaasiyiin ma joogin Soomaaliya 20-kii sano ee lasoo dhaafay. wax kastoo aan samaynay waxa uu noqday wixii ugu horreeyay ee la sameeyey. inaan Muqdisho ku soo laabannay, inaan booqashooyin ku kala bixinay waddanka, xarumaha quudinta, inaan booqanno ganacsatada waddanka oo aan ku soo wareegnay Kismaayo iyo Baydhabo oo Al-Shabaab ay xoog ku lahaayeen, haatanna maamuladoodii dhisanaya horumarna samaynaya.
in ugu dambeyn waxaa dhowaan ku beddelayaa safiir cusub, maxay ahayd shaqadaada ugu weyn ee Soomaaliya kaaga qabsoontay? sidoo kale maxaad nooga sheegi kartaa safiirkan cusub ee ku beddelaysa?
So I think the highlight has definitely been getting out and about, so being able to drive around Mogadishu, to be able to walk around in towns like Garowe.
waxa igu muhiimsan waxay ahayd inaan dibadda u baxo oo magaalada Muqdisho aan dhex maro, inaan dhex socdo magaalooyin ay ka mid tahay Garowe, inaan la kulmo dad qiimo leh oo Soomaali ah oo ka shaqaynaya xarumo ay ka mid yihiin kuwa lagu xanaaneeyo haweenka la kufsaday. ciidanka amniga ee loo tababarayo la dagaalanka ururka Al-Shabaab, taasi waxay ii ahayd sharaf. safiirka ay beddelaysa Harriet Matthews waa diblomaasi khibrad leh, hadda ka horna si dhow ayaan u wada shaqaynay. aqoon durugsan ayay u leedahay Afrika, magacaabisteeduna waxay caddayn u tahay sida ay UK uga go'an tahay inaan garab istaagno Soomaaliya xilligan adag. barnaamijkii martida makarafoonkuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale, nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijka martida mikrofoonka uu marti ku ahaa Neil Ambassador Neil Wigan oo ah safiirka dalka Britain u jooga Soomaaliya.